Asikhothe amasebakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko. Baba wethu wasezulwini, siyakubonga ukuthi singathi baba sazi ukuthi lokho kusho ukuthi singamadedana namadodakazi. Sizocela izibusiso zakho ekuqhubekeleni phambili kumhlangano kulobu busuku. Zithole lo dumo, siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Manje izolo kusehlwa nginibambe isikhathi eside kancane futhi ngiyaxolisa kakhulu. Ngivela nje kubonakala sengathi nginokuningi kakhulu engifuna ukukusho futhi niyize jamele zinhle kakhulu futhi ukuthi kulikhona ukukusho emizuzwane nembalwa nje. Manje ngibuzwe izikhathi eziningana. Mfundisi Branham, uzoziqala nini izinkonzo zokuphulukisa na? Sinazo njalo busuku, sikhuluma ngokuphulukiswa komphefumulo khona manje. Khona ke singakwazi obunye kuzothatha ngokuzenzekelayo kwenzeke inqobo nje uma singathola umphefumulo oqondisiwe. Khona ke singaba nokukholwa. Ngiyazi ukuthi ukuzokala komsindo kubi impela kule ndlu futhi kungcono kulobu busuku, ngiqinisekile ngoba kuzokala sengathi kunjalo kimi. Akukho ukuwawaza komsindo ngayinye yalezi zinto zibukane ebusweni kukwenza ukuthi kuba nzima. Kodwa nizwa kangcono emuva ngaphansi kwendawo kulobu busuku. Emuva ngaphansi na nizwa kahle impela emuva phakathi lapho na anibuzo na emuva phakathi lapha na nizwa kahle impela emuva lapho ngaphansi kwehe. Kulungile lokho kuhle. Manje ngizokwenza isimemezelo uma inkosi Thanda ngomgqibelo busuku. Kulobu busuku bangomgqibelo ozayo ngicabanga ukuthi akekho onezinkonzo. Singena lapha ukuzovakasha, sifuna ukuphazamisa izinkonzo zanoma ubani ngoba nje siza ngokushesha ngokungalindelekile futhi kuthi nje akube yisikhathi sincane ngaphambi kokuya phesheya kwezilwandle futhi sithi ukuza lapha ukuzohlanganyela kanye nabefundisi nabantu abakahle ose-Phoenix. Abangani bethu abayigugu esilindele ukuchitha phakade nabo futhi bangene ngakho manje ngomgqibelo ebusuku inkosi Thanda, ngingathanda ukuba ne uma kungenzeka ngalobo busuku umugqa womkhuleko wefeshini endala nje indlela esasinawo ngayo okokuqala bekathi ngifike Phoenix. Thola wonke umuntu nje futhi ubamise umugqa bonke beze ngo futhi uhlale khona lapho kanye nabo kuze kube ubakhulekele. Ngiyakuthanda lokho futhi ngibeke okuningi kakhulu. Ngiyacabanga izikhathi eziningi phezu kwezambulo neziphiwo. Manje iziphiwo yinto ethize engakuphulukisi. Iziphiwo aziphulukisi. Izipho ngendlela kungukuthi ufanele uziphumuze futhi indlela kuphela ongake uthole noma yini kuNkulunkulu ukuthi ungazinikela kanjani kumoya ongcwele, yileyo ndlela iziphiwo ezisebenza ngayo. Manje ngifuna niphenye kanye nami kulobu busuku endabeni efishane nje futhi nginewashi elincane le-alamu lapha ewashini lami, ngizozama ukulibhekisisa. Manje ningahle ningakuzwa kodwa kungqangqazelisa ingalo yami ukungazisa ukuthi sekwisikhathi sokuyeka. Ngakho ngizozama ukulikhipha kuse-eli kulobu busuku uma kungenzeka nalo lonke leli viki. Ngicabanga ukuthi uMfundisi David usho into ethize kimi namhlanje mayelana nokuthatha indawo yakhe ngolwesibili komhlangano wabefundisi. Bekungakuhle ukuhlangana nabefundisi kodwa bengingeke ngithathe indawo kathisha ngoba angisuye uthisha. Kodwa bengingathanda ukuhlangana futhi ngibe nenhlanganyelo nabo bonke abefundisi kanjalo njalo base-Phoenix noma ikuphi lapho kuhlelwe khona ukuba kube ngolwesibili ekuseni. Manje asiphinge ngale encwadini kaZakhariya isahluko seshumi nane bese kuthi-ke ngifuna ukubuyela futhi ku-Isaya isahluko seshumi nambili sika-Isaya asifunde ngxenye yezwi. Ngiqonde isahluko seshumi nane sikazakhariya kuqala. Ngifuna ukufunda ivesi lesithupha nelesikhombisa futhi uma ukumaka phansi uzakhariya weshumi nane elesine nelesikhombisa.
And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark, but it shall be one day which shall be known to the Lord.
Olazuwayo,
not day or night, but it shall come to pass that in the evening time, and then Isaiah 21:11-12. The burden of Duma.
Umthwalo weDuma ukhona ongimemeza ngise siyiri Lindi yesikhathi sini sobusuku na Lindi yesikhathi sini sobusuku na.
The watchman said, the morning cometh and also the night. If you will inquire,
umlindi wathi buyeza ukusa nobusuku futhi uma nithanda kubuza buzani buyani nize.
It must have been about the setting of the sun.
Kufanele ukuthi kwase ukuthi akuyoshona ilanga, ilanga lalishona nje nelanga futhi kwakukade kusuku olungejelekile, usuku okwakuyilo kwakubonakala kusuku olungaqondakali.
There had been some things going on. And as the sun began to sink down in the west, the evening lights. That's quite a picture of this day now.
Leso yisithombe ngempela salolusuku manje. Izinkangiso zokusehla ziyakhanya nosuku seluphelile.
Kuthi
phandle ezidalekini emthondweni womphakathi lapho abantu bethela khona amanzi abo sengiyababona besifazane abasebasha bephuma njengoba kwakuyisiko ngalolo suku ukuhlangana nokukha amanzi obusuku. Lapho amadoda ezobe evela emsebenzini wawo nomama elungisa kudla futhi njengoba bebuthana futhi bexoxa njengoba abanelikazi asebancane engenza, ake sibubukele nje manje okwemizuzwana embalwa engxoxweni yabo.
And comparing this with that day and this day.
Futhi siqhathanisa lokhu nalolo suku nalolo suku ngesikhathi sokukhanya kwakusihlwa.
Ngiyazizwa
izintombi zikhuluma ngomdanso noma iphathi ezaziya kuyo nokuthi iyiphi ingubo ethize ezaziyo yigqoka nokuthi nje kanjani usuku lokukhishwa olusha ezazibe nalo. Futhi angikwazanga neze ukuqhathanisa lokho nalolo suku ngoba angicabanga ukuthi abakugqokayo namhlanje bekungabizwa impela ngengubo kwenye yalezo, kodwa zazilungiselela zikhuluma ngokuthi hlobo luni lwesikhathi ezazizoba nalo ngalobo busuku emdansweni. Futhi kugcineni elinye inenekazi lifanele ukuthi lakhuluma laselithi, mantombazana nelizwilo lolohlanya oluvela embhoshongeni na. Yonke leyo mila yezo obeluyidlulisa kulowo mbhoshongo namhlanje na. Lowo omdala ongahlahlile ekhanda ungenza ngithukuthele kakhulu, iyangikasula nomama. Futhi size nje sidonse izinwele zethu njalo ekhuluma ukuthi sibabi kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzosehlulela ngezono zethu. Njengokuthi uNkulunkulu akalungile kakhulu ukuthi angeke asehlulele na. Singabantu abakholwayo, siyisizwe esikholwayo, saziwa umhlaba wonke njengesizwe esikholwayo. Ake ngibhobukele khona lapha engcixweni, isizwe esikholwayo asihlangene ngelutho noNkulunkulu. Ngumuntu ngamunye nguwe, sibizwa ngesizwe esikholwayo, kodwa maye kithi sikude kukho.
I can hear them go on saying,
futhi ngakho-ke sengiyawezwa eqhubeka ethi, awu ngamuzwa ubaba ekhuluma ngobunye busuku. Futhi bazoba nomhlangano webhodi maduze nje nalolu hlanya esinalo enhla lapho kulowo mbhoshongo njalo lusexwayisa ngezono zethu zinkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu uzothumela phakathi isizwe futhi asisuse thina. Ngiyezwa umhlangano webhodi olandelayo bazoluxosha, bazolukhipha ngo ebhodini. Lungongahlahlile khanda kakhulu kithina bantu besimodeni ngalolu suku. Asikwazi nje ukuba nalutho olunjalo, lusigcina sonke sijabukile, lusexwayisa ngokwahlulela, futhi nje ngeke sisakumela nhlobo. Mama uthi lapho eyayiphathini yakhe yamakhadi ukuthi uzwa leyo ndoda yomboshoko endala imemeza akulungile ukukwenza, akulungile ukukwenza, uNkulunkulu uzokwehlulela futhi umama nobaba banokubambelela okukhulu ebandleni. Futhi ngolunye isuku umshumayeli wathi noma umpristi wathi wakhuluma ngakho futhi wathi wayecabanga ukuthi lowo mfo wayengelutho kodwa uhlanya ngoba umpristi wayefanele athi ubushibeka nabantu noma uma engakwenzanga wayelahlekelwa ngumsebenzi wakhe epulpiti. Ngijabule kakhulu ukuba namadoda kakhulunkulu akhululekile angashumayela ivangeli kungakhatheleki futhi kungekho zibopho ezibabophile. Futhi ngiyajabula ukwazi ukuthi kunabantu abalimukelayo lapho lishunyayelwa ngamandla alo. Kodwa lokhu njengoba bekuhlwa kwaqhubeka abesifazane abasebasha bekhuluma ngalokho okwakuzokwenzeka, kwasebuthi-ke izinsizwa zibuthene ethaveni futhi emva kwesikhashana emva kokuthwela ukuphuza futhi isimoteni. Bekuyoba njalo namhlanje amaphathi omculo ukuzibinya nesono sangena endleleni yazo ngandlela thize kuyaxaka lapho kuba mnyama amademoni izidalwa ezikhwelwe kuqala kunyakaza. Ngibonile kwiphephabhuku lapha esikhathini esithize esedlule ukuthi enye ingcweti yamabhayisikobho yasho ukuthi ubusuku benziwa ukuba kuhlalwe kubo, ubusuku benzelwa ukulala. Futhi uma nizokhaphela nginabantu lapha okwadule, izinyanga zenu nofezela nezinyoka nezibankwa okuhuquzela ebusuku, izilwembu nobubi, labo abazila zila ebusuku bezongeza mubi. Ubusuku bubi kakhulu ngoba ngubumnyama. Futhi makabongwe uNkulunkulu ukuthi kukhona ukukhanya esingakubona kuba sihambe kubo. Futhi abantu abahamba ebumnyameni bayizimpuputhe bengazi ukuthi bayaphi, kodwa abantwana bokukhanya bayazi ngoba bahambe kukhanyeni. Futhi uJesu uyilokho kukhanya. Ngingukukhanya iqiniso, ukukhanya indlela. Futhi ethaveni lapho besakhuluma futhi emva kwesikhashana sengiyawuzwa umdanso uyama, futhi ibhendi ye-jazz inqamuka imizuzu embalwa, nomunye wathi awutsho umzwile lowo muntu omdala ongasasile ikhanda phezulu lapho emboshongweni na, kade ekhuluma futhi esakaza ikhanda lakhe mayelana nokwahlulela okuzayo. Sizoqhunyiswa noma sicishwe noma ukuthize esinye isizwe sizongena futhi sisithole abazi yini ukuthi siyisizwe esithuthuke kakhulu kunazo zonke emhlabeni na? Abazi yini ukuthi sihlonyiswe kangcono kunanoma yisiphi esinye isizwe na besingabhaxabule noma ubani ofikayo? Bengazi lokhu kugaqazela phezu kwabo ngqo ngaso zonke isikhathi kwakuyisitha. Akumangalisi wonke umuntu enokwethuka, akumangalisi usuku esiphila kulo lukhulu kakhulu. Esikhathini esithize esedlule ngangibhekisisa ngolunye usuku isithombe sibhube silithinyelele phezu kwewundlu, futhi umfo omncane wethuka nakuba wayengaliboni iwundlu noma ibhubesi. Kodwa ibhubesi lalikwazi ukuhogela iwundlu, futhi laliphansi lithi qatha qatha lisondela lisondela kumfo omncane otshanini obuphakeme. Kodwa iwundlu elincane alilibonanga ibhubesi, kodwa laba nomunye umuzwa wabonakala nje ulitshela noma ulexwayisa ukuthi inkathazo yase iseduze. Yileyo indaba ngesizwe namhlanje, yileyo indaba ngezwe namhlanje, ngisho nezoni kukhona esiyaluyalu. Hawu, bengiphumile ngishayela ngizungeza namhlanje, ngehla ngivela eSouth Mountain ngaphumela lapho ukuba ngithole indawo engangivame ukuyokhuleka kuyo. Kunomcamo wezindlu lapho manje, futhi kuyinto enhle ukuthi ulondoloze izinhlanga ezimbalwa zomdolofiya ngoba iArizona isihambile, yilokho kuphela kwakho. Lusekugwadule njengoba umhlaya omdala, sengathi ngiyabona kusekho mbongolo yasendle esele esifundazweni saseArizona, niyifake esi bayaneni ndawo uma ikhona. Konke nje kunqunyiwe emigwaqeni. Impumalanga iphumile lapha, impucuko ihambe ngale ndlela, futhi nomaphi lapho ihamba khona ingcwelisa izwe. Unkulunkulu, bengiyothanda ukuhlala lapha ngenkathi kwakuyi-Arizona ngempela, futhi ngabona obunye bobuhle bayo. Manje ngehla ngiyanitshela, ngithe kugijinyiswa kathathu noma kane, abantu bedabule bengqabule izitalade, futhi ngale ndlela nangaleyo ndlela indawo yamamayela ngamashumi amathathu benza amamayela ngamashumi ayisithupha noma angamashumi ayisikhombisa ngehora nje beshushuluza. amaphoyisa ababiza ebabopha beqhubeka ngokufanayo nje bayaphi na abazi ukuthi bayaphi ngiyanitshela uyakhokhela ukwazi ukuthi uyaphi baqonde ndawo ndawo kodwa abazi ukuthi ikuphi futhi fowethu kungukuthula okungazinzile ndawo zonke izizwe azizinzile ibandla lazi ukuthi lenzeni abantu abazi ukuthi benzeni kungukuyaluza yini indaba na kuyizasilelo ezizayo kungcono ngizwe izahlulelo ezizayo singathe sibeke uBilly Graham kuze zonke izifundazwe futhi sibe nemvuselelo emini nobusuku akusoze kwambuyisa futhi kukhumbule lokho impela ngeke ngiqonde ekwahlulelweni akusekho okunye kusele futhi manje-ke siyamangala ukuthi kungani sinovalo kangaka futhi siphatheke kabi kungani lezi zikhungo zezinhlanya phezulu lapha nezindawo ezehlukene zigcwele kungenxa yokubhuza nesono nokwethuka nogologo nokuphekulwa nempilo sebusuku enganaki iBhayibheli engamnaki uNkulunkulu ukwethuka ukuguliswa imizwa kwehluleka izwe ligcwele khona amajele agcwele ngokweqile izikhungo zezinhlanya ngisho nesazi sezifo zengqondo sizofanele sibe nokwelashwa yesinye kwesinye futhi siyabathola ezikhungweni kunjalo futhi ngafunde ngolunye usuku ngezincwadi ezithile zamabhayisikobho nabaculi balamaphathi omculo wokuzibinya nomfana oyedwa ogqamile womculo wokuzibinya uzofanele abe nodokotela bengqondo abane kanye naye ngase zonke isikhathi obakithi ngiyajabula ukuthi sinodokotela bengqondo umqondo kajesu kristu amandla kankulunkulu owahlilela imicabango yomphefumulo kuyilokho okulandela umkristu leyo induduzo yethu lowo ngumqondisi wethu bese ke siyathola futhi lokhu kuyaluza yonke into ibonakala isekuyaluzeni kokwethuka kwemizwa kuisikhathi sesiphelile impumalanga nentshonalanga kuhlanganile iza ngaphambili vele empumalanga intshonalanga isize yafika futhi yahlangana nayo manje iBhayibheli lathi ekufundeni kwami umbhalo kuyoba nosuku nenkosi okungeke kubizwe ngokuthi yimini noba ubusuku kuyoba usuku oluhaqabele ukukhanya okwenele nje ukubone ukuthi kuhanja kanjani ilelo suku esiphile kulo kusukela ekuqaleni ilanga liphuma impumalanga futhi lishone entshonalanga hhayi ilanga elehlukile ilanga elifanayo eliphuma impumalanga lishona entshonalanga nempucuko ihambe nelanga futhi manje endiya noma hhayi endiya kodwa ishayina yayiyimpucuko yethu endala kunazo zonke eyokuqala yethu esinerekhodelayo manje sesibuyele lapha siya ugwini lwasentshonalanga lapho impumalanga nentshonalanga kuhlangane khona impucuko iqhubekile nakho futhi ngesikhathi empumalanga kekathi umoya ongcwele uthululwa kuqala wawuphezu kwabantu basempumalanga manje ngiyakucaphuna lokhu futhi ukuze ningakukhohlwa babenokukhanya kokuqala ilanga likhanya impumalanga kuqala futhi indodana yakhanya impumalanga kuqala kubantu basempumalanga manje sibe nosuku oluhaqabele sibe nokukhanya okwenele ukuba sihambe singene kukho okwenele ukukholwa enkosini ujesu futhi sisindiswe sabumba amabandla ibandla elikhulu lamaluthela imethodist ibaptist presbyterian onke lawo mabandla amakhulu likhuphuke ngalesi sikhathi kodwa sikaze impela sibe nesithembiso nemvula yamuva njengoba saprofethwa ukuba nayo ngezinsuku zokugcina kuyoba khona imvula yamuva nemvula yokuqala neyamuva iyoba ndawonye manje imvula yokuqala yayisempumalanga imvula yamuva isentshonalanga futhi emvuleni yamuva kokubili imvula yokuqala neyamuva izoba ndawonye futhi manje indodana inqamulile inikeza ukukhanya okuhaqabele ngenxa yokuminyana kokukholwa kwabantu uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu njengoba besikhuluma namhlanje wayeyindodana kaNkulunkulu kakhulu njengoba wayengumuntu eminyakeni engamashumi amathathu asinakho okuqoshiwe ngaye enza noma yini waze waba neminyaka engamashumi amathathu ukubudala ngekathi ebhaphathizwa eJordani ngujohane khona-ke umoya ongcwele wehlela kuye ngale kwesilinganiso kuye kwakuhlala kugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba wayengu-imanueli unkulunkulu wayekuye kungani unkulunkulu wayekuye na ngoba wazalwa engenasono futhi ngenxa yokuthi wayenendlela ukuthi wayekwazi ukuzinikela yena uqobo kunkulunkulu futhi kuye lakuhlala konke kuNkulunkulu manje wena nami ngeke sibe noNkulunkulu kithi kunoma singazini ke la thina uqobo kakhulu njengoba si kakhulu njengoba Bill Branham njengoba ngingaphuma endleleni uNkulunkulu uzongena kodwa inqobo nje uma uWilliam Branham ephakathi lapho khona ke uNkulunkulu akanandlela yokungena futhi okufanayo nakuwe ngubuzi ikhipha thina uqobo endleleni singabuki ngendlela esicabanga ngayo singenzi ngendlela esicabanga ngayo kodwa simvumela enze ukucabanga kwethu simvumele enze ukubuka kwethu silalele umoya ongcwele manje sekunqamukile futhi kusesikhathini sokuhlwa manje ibhayibheli lasethembisa ukuthi ngesikhathi sokuhlwa kuyoba ngokukhanya mhloboni yokukhanya na ukukhanya kufanayo ukukhanya empumalanga kukhanya entshonalanga ukukhanya kufanayo ukukhanya ekuseni kukhanya kusihlwa manje sifike yonke indlela sanqamula lokhu futhi ngesikhathi sokuhlwa amathunzi ayehla futhi sibe nokukhanya manje ngifuna niqaphele wo ngehora lalomlindi wayexwayisile futhi wayetshele abantu ngokwahlulela okuzayo
but they laughed at him and made fun of him
kodwa bamhleka futhi bahlekisa ngaye futhi manje ke siyabona emibhalweni ukuthi ngekathi umuzi wakhiwa into yokuqala yakhiwa kwakungukuvikelwa kwalowo muzi okwakuwudonga kwase kuthi ke ukuqiniseka ukuthi umuzi wawuvikelekile babe nombhoshongo wakhiwe uphakeme kakhulu odongeni nomlindi waye kulowo mbhoshongo emini nobusuku amahora angamashumi amabili nane ukuzungeza wayeqaphela empumalanga enyakatho entshonalanga neningizimu ngoba uphakeme kunabo bonke abanye abantu uyakwazi ukubona kude umsebenzi wakhe ngokwexwayisa abantu lapho engabona izahlulelo ezizayo amabutho esondela izinhloni izinyonyoba noma yini ezayo akunendaba ukuthi kwakuyini wayekubika emuva emzini uma wayengumlindi olungileyo ngifuna ukusho ukuthize lapha ngithemba ukuthi nikubamba ngendlela efanele konke ukungitshela ukuthi bayobeka umlindi obona eduze kulomboshongo ngekathi kuphila komuzi kuncike kuyena ngabe ubenga ngabe bebeyofaka indoda phakathi lapho eyayiyi impumputhe ingxenye na impela ngeke ngokuyoba indoda ayibona kahle kunabo bonke ababengayithola ababeyoyifaka lapho uNkulunkulu futhi ngenkathi akha umuzi wakhe yena ibandla lakhe wawubiyela ngegazi lendodana yakhe uqobo uJesu Kristu futhi wafaka umboshongo kuwo futhi kulo mboshongo iBhayibheli lifanisa abaprofethi bakhe nokuba yizinkozi manje ukhozi lungandiza phezulu kuna noma yiphi enye inyoni uma enye inyoni zama ukulandela ukhozi ibiyofa ngoba lona ukhozi lwenziwe ngokukhethekile futhi lungaya phezulu kakhulu uma ukebe uzama ukululandela ukebe ubuye buthuke emoyeni ungekwazi nje ukululandela izimpaphe zawo beziyochutheka futhi ubuyohlukana phakathi kodwa ukhozi luyinyoni ekhethekile manje bekuyomsiza ngani ubuya phezulu le lapho emoyeni ngaphandle uma engabona kude lena ubeyoba impumuthe qobo lwakhe kodwa niyabo imvelo ihlinzekele ukhozi ngeso ukuthi lungabona phezulu kuze kube likhulu ukuba ulubone ukhozi qobo lwakho ezinye zazo amafidi ayishumi nane ukunqamula amaphiko azo kunzima ukubona ukhozi ngeso lakho kodwa lungabona noma yini encane enyakazayo emhlabathini manje uNkulunkulu wafanisa abaprofethi bakhe abashumayeli bakhe nezinkozi uzibiza uqobo lwakhe ngoJehova khozi ulukhozi qobo lwakhe
God has set not man, God has
manje uNkulunkulu umisile hayi abantu uNkulunkulu umisile bandleni kuqala uEvan noma abapostoli
secondarily prophets teachers pastors and so forth
ukwesibili abaprofeti abafundisi abelusi kanjalo njalo ukuthi wabamisele bandleni uma uNkulunkulu abafake lapho bawufanele umsebenzi uNkulunkulu wayengeke abeke umuntu wemboshongweni isikhundla esinjalo owayethi izinsuku zezimangaliso selwedlule uNkulunkulu wayengeke abeke umuntu esikhundleni esinjalo ukuba abe ngumprofethi noma umboni obeyasho ukuthi uJesu Kristu akasuye izolo namuhla naphakade lapho iBhayibheli limemezela ukuthi unguye uNkulunkulu bangeke abeke umuntu wemboshongweni lapho oyoshumayela evangeli eliyintekenteke futhi angakhulumi iqiniso futhi axwayise abantu ngolaka oluzayo ubeyofaka indoda yaphakathi lapho ebiyoba nesibindi ebiyoba nomoya obone ukwahlulelwa okuzayo futhi ungakhathaleki ukuthi abantu bathi bathini biyobaxwayisa noma kanjani nemeze kakhulu imelane nakho akabeki abaprofethi abayizimpumputhe emboshongweni wakhe ubeka abaprofethi abashumayeli obona ngaphambili ukwahlulelwa okuzayo bese exwayisa abantu ukuba babaleke leyo yinto efanayo eyenzeka lapha indoda yomboshongo yayixwayise abantu usuku lonke ithi ngibone uthuli ngani bathi lutho angiliboni uthuli ngani ngiyazi ukuthi kukhona ibutho elisondelayo futhi baqhubeka ngcongo kufanayo nje leyo ndlela abenza ngayo into efanayo namhlanje noma imuphi umuntu ubengafunda iphephandaba uma engekubona okufihlakeleyo kokomoya ngaye nhlobo angabona ukuthi sisekupheleni ihora selilapha kusekho okusasisalele ngaphandle kokufika kwenkosi uJesu abanye abantu bayaphuma futhi bathi lokho kungahle kube yiminyaka eyinkulungwane kusukela namhlanje angikukholwa lokho ngikholwa ukuthi lesi sizukulwane sizobona ukufika kwenkosi uJesu uma lesi sizukulwane singakwenzi ngifuna ukushumayela kubantu abasha ukuthi bazobe bekubhekile esizukulwenini sabo ngikholwa ukuthi kuyoba kulesi sizukulwane ngoba umkhiwane uveza imiqumbe yawo ngaleya noJesu wathi lezo sizukulwane asizukudlula kungakaqaliseki konke uIsrayeli uyazibuyisela uyisizwe zonke izibonakaliso nezimanga esasizokwenzeka ngezinsuku zokugcina kulapha sifanele simemeze kakhulu emboshongweni endaweni ephakeme uNkulunkulu akubeke kuyo futhi wexwayisa abantu kodwa bona babonakala sengathi baqhubeka nokuba yizithulu nje njengoba benza ngaleso sikhathi khona-ke ngenkathi bonke babephakathi lapho bedansa futhi beqhubeka njengephelhaba yesimanje ngenkathi bedansa futhi behlubula amanenekazi amancane izingubo zawo futhi bewagijimisa eziteladini kanjalo njalo khona manjalo kwaba nokuhlasela isitha sibhekisisa isikhathi sasebusuku ukuba sifike siyathanda ukufika ebusuku ukuhlasela okukhulu emabuthweni ethu namhlanje kusesikhathini sasebusuku yilokho ukukhuluma ngobukhomanisi ubukhomanisi bubekelwe into eyodwa sizwa okuningi kakhulu ngabo namhlanje ubukhomanisi bufuna into eyodwa sizwe siyikekeba lezinyosi ngabo kodwa nilindeleni lokho okuncane kokomoya esinakho ukuba kushabalale kuze kube ubumnyama ebandleni ileyo ndlela kuphela okungagadla ngayo nakuthi amamelikane azisho ukuthi angamakristu asukume abe ngezinyawo zawo egameni lenkosi yamemeze ubukhomanisi bebungeke bube nendawo kodwa singena kubo ngo namabandla ethu agcwele ngisho bona impela ndawo zonke yonke into ingcolisiwe wonke umzimba ungcolisiwe yinye kuphela into ezwakalayo nesisekelo esisodwa kuphela lowo ngujesu kristu phezu kukajesu kristu yilana kuphela idwala lensindiso engazi ngalo indlela kuphela yokuphunyuka ingojesu kristu kuye manje lapho sibona ihora lisondela kuyinto exakile khona manjalo babanjwa ngaphandle kwesixwayiso kubonakala kasengathi babanjwa ngaphandle kokuthatha isexwayiso umlindi wayexwayisile futhi wayexwayisile futhi wayexwayisile futhi babefake iminwe yabo ezindlebeni zabo futhi bahamba-hamba ezinkanyukweni zabo khona manjalo lapho sekuba mnyama abafokazi babethe nyelele kanjalo ngesikhashanyana base benqunyiwe futhi baphela njengephathi enkulu yetiye kabelshazari noma iphathi kagoloko wayenayo ezansi lapho nepenhaba nabanye abaningi abazitika ngokuphuza abadakiwe esibe nabo ngenkathi izitha zingena ngendlova futhi asidakiwe awudingi ukuba udakwe yiweyini into kuphela ofanele udakwe ngayo kulobu busuku yizinto zezwe ibandla lidakwa yizinto zezwe aletha izinto zezwe ebandleni ngo amaphathi okulutha imidlalo yamakhadi ukudansa ngisho nokufundisa umculo okuzibinya kuma-YMCA nasemabandleni ngani kuyihlazo ngingahle ngehlele emlandwini uma kukhona umlando njengohlanya njengongahlahlile ekhanda kodwa ngosuku lokwahlulelwa ngingama futhi ngithi ngabe xwayisa abantu ngolaka luzayo futhi kusesandleni sakho bekungenzeka noma ngasiphi isikhathi niyabona ukuthi izwe lisondele kangakanani ekubhidlikeni lingene ezandleni zamabhomu e-atomu kodwa nokho ibandla lizohamba ngaphambi kokuba lokho kwenzeke kusondele kangakanani ukufika kwenkosi na into exakile inkosi yethu ngenkathi lapha emhlabeni yafundisa okuningi ngokufika kwayo kwesibili unoma yenza ngokumuka kwayo ngalo kathi fundani imibhalo nithole ukuthi yakhuluma kangakanani ngokufika kwayo kwesibili ngaphezulu kunamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili enkulumo yayo kwakusekufikeni kwayo kwesibili hhayi okwakuyikho ngalo nkathi phakathi umhlatshelo wayo nokumuka kodwa ukufika kwesibili yanikeza abantu izixwayiso ayizange yesabe kubanika izixwayiso ake sibone ezinye zezinto eyazenza uma uJesu wakhuluma kakhulu kangako amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili esikhathini sakhe ekufikeni kwesibili khona-ke kusifanele ukulalela kubone ukuthi wathi kuyakwenzekani wathi niyozwa ngesizwe sivukele isizwe umbuso uvukele umbuso niyozwa ngazo zonke lezi zinto naleli thempeli lizodilizelwa phansi akuyi kushiywa itshe elilodwa phezu kwelinye wathi kodwa lokho akukabi ngokuphela kwamanje uyaqhubeka futhi uyasho ukuthi izinto ziyokwenzeka kanjani khona-ke ezathi ngoko ekugcineni wathi kodwa lapho nibona umkhiwane uveza imiqumbe yawo nayo yonke eminye imithi wathi khona-ke niyazi ukuthi ihlobo seliseduze kanjalo lapho nibona lokhu yazini ukuthi manje sekusemnyango futhi ngiqinisile ngithi lesi sizukulwane asiyikudlula kuze kugcwaliseke konke bukani amabhaptisti anemvuselelo ubilly graham ikatelika linemvuselelo nama-methodist linemvuselelo abanye babo neabanye bama-methodist iPentecost inemvuselelo u-Oral Roberts kanjalo njalo amadoda kankulunkulu amakhulu aphumele emvuselelweni no-israyeli inemvuselelo unkulunkulu usebenzana nabezizwe njengabantu ngabanye u-israyeli njengesizwe futhi u-israyeli okokuqala ngayo iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu uyabuyiselwa futhi ijerusalema wo bantu ningakuvumeli lokho kweqe ikhanda lenu lowo ngumkhiwane uveza imiqumbe yawo lesi sizukulwane iminyaka engamashumi amane kumenyezelwa ukuthi iyisizukulwane sekuvele kuhambe isikhathi eside kude le kungene eyishumi iminyaka eyishumi nambili sisesizukulwaneni sokugcina bekusisala ukuthi wathi kuyakwenzekani njengoba kwenzeka emihleni kanowa bayogana bendiswe bukani amarino amanevada nakuyo yonke enye indawo ngisho nasenkonzweni eshiya unkosikazi oyedwa futhi aganwa ngunkosikazi womti goni kanjalo njalo emuva naphambili futhi bekuvumele emabandleni abo othathanisa ixwayiso bantu bayogijima baye emuva naphambili futhi ukwazi kuyokwanda futhi kuyofika isikhathi ukuthi isexwayiso sanikeza ukuthi ibandla liyofika endaweni liyoba namawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda unkulunkulu abangena kujuliswa abahle bayo abangazithibi nabazonda abalungileyo benesimo sokumesaba unkulunkulu beya esontweni leso simo sokumesaba unkulunkulu angikusho lokhu ukubiza noma yiliphi ibandla elithize sonke unecala ipentecost inecala ipresbyterian inecala ibaptist inecala onke linecala sonke sonile futhi sisilalelwe inkazimulo kunjalo impela ubusuku bombala cishe ubusuku bubili ngaphambi kokuba ngehlele lapha he ngikholwa ukuthi umfowethu Leo lapha ungibizile noma wenyuka wangitshela wathi gijima wehlele kumama wakho uvule umsakazo ngokukhulu kushesha ibandla le-methodist e-indiana ibandla lekhulu Methodist lalikuthelevishini linephathi yomculo wokuzibinya futhi ngikathi bemboza isiphambano esinesithombe sikajesu nezinto lomfundisi egqoke ingubo yakhe ukholelo wakhe uphendukezelwe ngakubuka ngamehlo ami uqobo futhi washo lokhu ngenkathi umphathi wezindaba embuza wathi kungani ukuyilokhu na futhi wathi ibandla le-methodist kade lakhohlwa futhi belingafanele neze lingakuqondi ubuciko obuhle bomculo wokuzibinya okuyihlazo ujohn wesley ubeyophenduka ethuneni lakhe ukuba bekwazi lokho labo mama abadala abangcwelisiwe nobaba ababegqoka futhi baphila futhi baziphathisa okwabangcwele behlile kuyihlazo egameni lebandla le-methodist akusikho lokho kuphela kodwa i-baptist ipentecostali nathi sonke sinecala kuyihlazo yilokho ujesu athi kuyakwenzeka esikhathini sokuphela enye into ayisho kuyoba khona kuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo ngifunde ephephandabeni lakho lase-phoenix izolo ngikholwa ukuthi bekuyilo lapho kwabulawa khona amakhulu aphindwe kamakhulu amagagasi azobe eduma izinto ezibonwayo ezesabekayo bukani igagasi elikhulu ukuthi lenzeni bukani e-chicago esikhathini esingeside sedlule ngenkathi abahle ababhukudayo ugwini lolwandle eshanelwa yigagasi elikhulu lolwandle abakaze baveze nokho ukuthi kuvelaphi ngiyakhohlwa ukuthi kungakanani kuzamazama komhlaba okwenzeka njalo ngehora emhlabeni jikelele kuyanda ngazo zonke isikhathi kungani na umzimba omdala uya ngokuba mncane ukufika kwenkosi sekuseduze izahlulela uNkulunkulu akhuluma ngazo wathi abantu bayofika endaweni ukuthi bebeyowa ubumnyama obuyisigayigaye buyosibekela umhlaba lapho ubumnyama bokomoya bufika phezu komhlaba sekuyisikhathi sokuthi sitha sihlasele sisehoreni ubumnyama obuyisigayigaye manje bhekisisani sekuyisikhathi lapho sibona lezi zinto ujesu athi ziyokwenzeka mbukeni njengoba ngicaphunile izolo ebusuku njengoba kwenzeka emihleni yasesedoma kuyakuba njalo kufikeli kwendodana yomuntu ngaphambi nje kokubhujiswa kwesedoma u-abrahama ibandla libizelwe ngaphandle ngokomoya ngingahle ngikucaphune futhi lapha babemi phandle lapho bebodwa bephila kanzima kodwa babekahle nonkulunkulu begcine unkulunkulu kuqala uloti wayejabulela isono okwenkathi njengoba iningi labantu linjalo namuhla lizibiza ngamakristu uma lithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukankulunkulu alukho ngisho kini kwasho umbhalo lezi zinto zazizokwenzeka sinazo sezilapha manje sizibona nsuku zonke kumele sitaladini kulobu busuku uzokubona kulobu busuku ngani kusobala isandla silobayo sisodongeni ezitaladini eziphakaphakeni ndawo zonke ukuphela kulapha sisesikhathini sokuphela ningadukiswa bangane unkulunkulu akahlekwa usulu lokho umuntu akuhlwengelayo lokho uyakukuvuna sisesikhathini sokuphela bese kuthi-ke sibona lezi zinto ezibonakalayo ezesabekayo ziza ukuzamazama komhlaba amagagasi olwandle ukuhlakazeka ubumnyama obuyisigayigaye abanamawala abakhukhumela abathanda injabulo manje yilokho konke okwezwe yilokho izwe elikhonjwe kukho kodwa ibandla linesinye isibonakalo Oh, leso sibonakaliso esibusisiwe esibizelwe ngaphandle wethembisa ukuthi kuyoba khona imvula yamuva ebandleni ibandla lokomoya ngezinsuku zokugcina uyothulula kokubili imvula yokuqala neyamuva khumbulani imvula yokuqala iza kuqala imvula yamuva ifika ngokwesibili kokubili imvula yokuqala neyamuva ngenkathi yonyaka efanayo wakwethembisa manje sizoqaphela ukuthi lezo zimvula ziyini manje lapho sithola ukuthi yena umprofeti wathi kuyoba khona usuku olungayikuba ngubusuku kungabi yimini kodwa ngesikhathi sokuhla kuyakuba ngokukhanya nhloboni yokukhanya na ukukhanya kwendodana efanayo okwaqala impumalanga kuzokhanya entshonelanga ngosuku lokugcina ihora lokugcina losuku indodana iyokhanya ngapha indodana iyokhanya ngapha manje sibe nesikhathi sibe nokukhanya kwakusihlwa kuncane kodwa bhekisisani uhlelo u-Isaya wayesohlelweni lombhalo ngokuphelele ngenkathi ethi ukusa kuyeza nobusuku futhi nikuqaphelile lokho na ubusa kuyeza nobusuku futhi ubusa kuyeza lindi isikhathi sinu sobusuku na lapho sibona lezi zinto ujesu athi ziyakwenzeka zifezeka ngezinsuku zokugcina futhi wabikezela isizukulwane sokugcina futhi siyakubona ngokuphathekayo u-israyeli ngokuphathekayo izibonakaliso ngokuphathekayo izwe licwila unyaka we-atom nokuphela konyaka ukuphela kwesikhathi futhi siyakubona esandleni esilobayo ndawo zonke kusenza simemeze mlindi isikhathi sinu sobusuku na sinomlindi umlindi owakhwela izingange zekazimulo umoya ongcwele wabuyiselwa emuva emboshongweni kwabesilisa nabesifazane bazokholwa ngunkulunkulu lowo ngumlindi umoya ongcwele othunyelwe kithi njengomlindi osiqaphayo ungumqaphi wethu umoya ongcwele wathunyelwa kuhola umuntu ukuba abe ngumlindi womphefumulo wethu kunjalo impela umuntu kwakungafanele aqaphe omunye nomunye kwakungumoya ongcwele ukuba usiqaphele ungumfundisi wethu uthisha wethu umoya ongcwele ukufundisa bese-ke simemeza kakhulu kumoya ongcwele sibuka lezi zinto mlindi sikhathi sinu sobusuku na uthi njengoba asho nje lapha ubusa kuyeza nobusuku futhi kuyini na bhekisisani ukuthi kwenzeka kanjani manje manje washo kowemvelo abantu ababengakubona manje uthi ebandleni kuzoba khona imvula yamuva imvula izona ngezinsuku zokugcina futhi sibe nemvula yamuva khumbulani kodwa kwenzekeni-ke na kuqala ukusa bese kuthi-ke ngaphambi kokuba kuse khona-ke kuba mnyama okwedlula konke obekukade kuyikho ubusuku bonke bese kuthi-ke kusa manje niyakuthola lokho na bhekisisani ekuseni kuyoqala ukusa khona-ke kuzoba mnyama ngempela futhi khona-ke kuzosa kodwa kuqala yimini ukusa bese kuba ubusuku bese ke kuba ngokusa kosuku. Manje phesisani ukuthi wathini ukusa kuyeza nobusuku futhi ubumnyama ubumnyama obuncane ngaphambi nje kosuku kwenzekani ngaleso sikhathi na? Sibene lokho kukhanya kokuqala okuncane singene kulokho kukhanya sibona izibonakaliso lapha izibonakaliso zasemhlabeni kukhona zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo ngozamazama komhlaba nabantu befulathela nene nesibilo sibi sabesifazane na abesilisa ukuthi bayoziphatha kanjani nokuthi abesifazane bayoziphendukezela kanjani babe ngabesilisa nabesilisa bazama ukuziphendukezela babe ngabesifazane bobabili begqoka izingubo futhi iBhayibheli lithi kuyisinengiso kuba owesifazane agqoka ingubo engeyowesilisa. Zonke lezi zinto bahamba ngokukho ngo nje bevuleke amehlo abo kakhulu njengoba bengaba njalo bekhubeka ebumnyameni obuyisikakaye. Abantu abazibiza ngamaKristu abesifazane abesilisa bebhema osikilidi futhi bephuza futhi beya emaphathini otshwala obuxubanisiwe begqoka izikhindi bephungula izinwele zabo bezipende ubuso befake izinzipho noma ngabe kuyini ebusweni babo futhi behamba beqhubeka ngo kunjalo impela. Uthi umemeza kakhulu kuba uthi futhi Branham uyinkunga endala. Niye kukhumbula lokhu ngolunye usuku qaphelani uNkulunkulu umisa umbhoshongo wakhe wabeka umunye phezulu lapho umelusweni uzomemeza kakhulu amelane nakho noma yimaphi amadoda enu yefull gospel noma iBaptist noma iPresbyterian kumbe noma ubani ogcwaliswe ngomoya ongcwele uzomemeza kakhulu amelane nakho. Akona indaba ukuthi ubani ungumuntu kaNkulunkulu umoya wakhe uzofana nomoya ongcwele ngoba uyingxenye kamoya ongcwele futhi umoya ongcwele waloba lelizwi nomoya ongcwele uyaliqinisa lelizwi yonke into ayethembisa uyayinakekela impela. Kufanele kube njalo sisezinsukwini zokugcina sisesikhathini sokuphela. Qaphelani ukuthi kuyeza nobusuku futhi manje sibe nemvuselelo enkulu phakathi kwabantu befull gospel kube yinto enkulu sikubonile ukuphulukiswa kwenziwa nezibonakaliso nezimanga. Kodwa khumbulani manje wathi ukusa kuyeza kodwa ubusuku futhi manje sekuqala kuba mnyama futhi. Ngangilapha cishe iminyaka eyishumi nambili edlule ngane sikwazange ngisho nokubamba abantu ndawo ngapha wonke umuntu wayevela ndawo zonke leso kwakuyisikhathi inkosikazi Waldrop ehlezi khona lapho. Awu ngiyakholwa ngicabanga ukuthi ngonkosikazi Waldrop ukuthi phandle lapha ngaphansi kwalokhu kukhanya ngingabona nje imifanekiso phandle lapho efana hayi kahle kakhulu ngikathi ebuyiswa ekufeni ngiyakholwa enomdlavuza wamaphaphu noma inhliziyo noma kuthize izibonakaliso ezinkulu nezimanga zenzeka abantu baminyana uze ungakwazi ukuthi ungeze indawo. Ngikathi sasilapha nomfowethu Garcia nezindawo ezehlukene nezindlu zesikole ndawo zonke. Manje ngiyakuthola nomfowethu Robert nomfowethu Higgs namanye amadoda amaningi amakhulu sithola ukuthi liyawohloka awukwazi ukukhipha abantu shumayela ngaphezulu kwemizuzu engamashumi amabili bayagula ngakho babuyele emuva kukhona kungalungile kuyini na? Yalamu yakhala futhi uphendukile wase uyicishe yalamu ufuna ukulala isikashana kade ukusa kuyeza kepha ubusuku bufika kuqala ungayicishi yalamu mayikhale xuma ume ngezinyawo zakho sekuyisikhathi sokuvuka. Lapha abashumayeli becwayisa ngokufika kukaNkulunkulu nokufika kwendodana kaNkulunkulu ungayicishi alamu yakho ungazami ukuyiminzisa ungabuyeli ezweni uthi nginokusahlamvu kwasendle okumbalwa ukuba ngikuhlonyele. Nina bantu abaneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu budala nani matshitshi ningakuzami lokho xhumani nime ngezinyawo zenu yekelani alamu ikhale lowo ngumoya ongcwele kaNkulunkulu unecwayisa ukuba nibalekele ulaka oluzayo lapho ubona abagulayo kulugisa amehlo aphuphuthekile vuleka izindlebe ezingezwe zivulwa osaba nenqaba yobuhlanya eyahambisana nakho kuhlala kuhamba sinakho lokho kuwo wonke umhlangano wake wabakhona sihlala sinakho bukani lokho bengifunde ngoMartin Luther kungekudala kwathi konke kuyesiyo imfihlakalo enkulu ukuthi uMartin Luther wayengaphikishala kanjani ibandla leKatolika futhi azidlulele ngakho kodwa imfihlakalo enkulu kunazo zonke kwakungukuthi wayekwazi ukubamba ikhanda lakhe ngaphezu kwabo bonke ubuhlanya obabulandela imvuselelo futhi abesa lokhu ephuma. Ilokho-ke gcina ingqondo yakho ikuKristu amehlo akho eKhalvari qhubekela phambili ungavumeli lutho lulale lukubuyisela empeteni ulele uthi oh awu bukani lapha lokhu kwenzeka lokho kwenzeka aninakho ukwehlukanisa kukamoya ungayicishi alami yakho ilalele futhi khumbulani kwenzekani ngaphambi nje kokufika kosuku na lapho kufika isikhathi esimnyama khona-ke inkanyezi yokusa iyaphuma futhi inkanyezi ekhazimula kunazo zonke esezulwini inkanyezi yokusa wo ningakugeji lokhu manje inkanyezi yokusa iphuma phakathi kwaleso sibane esincane sokukhanya nokusa kwangempela kokusa ngokushesha nje lapho kuba mnyama ngempela ngaphambi nje kokusa inkanyezi yokusa ikhanya kakhulu yenzani na ibonakalisa ukukhanya kwelanga elizayo niyakuthola na yini eyenza isayensi ithi isizathu sokuba kube mnyama kangako yingoba lokho kukhanya kucindezela ubumnyama kujiya ndawonye futhi yilokho kwenza kube mnyama ngokukhanya kuzayo ubani ongukukhanya kwezwe na ujesu o hayi enye i-un entsha noma uhlelo lwezwe susa umqondo wakho kukho thola umqondo wakho ekufikeni kukajesu kuyini na inkanyezi yokusa asiwelele esambulweni ujesu washo qobo lwakhe onqobayo ngiyakumnika inkanyezi yokusa ibhayibheli lakusho lokho kuyini na umnqobi lowo onqoba izwe onqoba ubumina onqoba ukuzikhanya ngizomenza inkanyezi yokusa kuzokwenzani na ngizomkhanyisa futhi ngimhlalise phezulu lapho engingamandla ami azayo kuzobonisa ubukhona bami uqobo haleluya ebumnyameni onqobayo ngizokumnika inkanyezi yokusa ihlaleleni inkanyezi yokusa lapho na ukubonakalisa ilanga liza yini inkanyezi yokusa na ilanga likhanya kuyo ibonisa ubukhona bokufika kwelanga iyinto ekhanya kakhulu kunazo zonke ezulwini into ekhanya kakhulu kunazo zonke ezulwini ebifanele ibe yiyo namhlanje futhi inamhlanje umfundisi noma umkristu noma umuntu ogcwaliswe ngomoya ogcwaliswe kakhulu ngomoya ongcwele waze washiya izwe nakho konke nonkulunkulu ubonakalisa ukukhanya kwakhe kuza ngaye exwayisa izwe ukuthi indodana esondelayo iseduze oh ihora linje pho sengivala ngikahle ngisho lokhu mlindi sikhathi sini sobusuku na inkanyezi yokusa izokubonakalisa inkanyezi yokusa izobonakalisa elanga manje ngibiza nina zinkanyezi zokusa nonke ningazicishi izinkanyiso zenu ningayicishi alamu yenu uma uthola kugcwala umule amehlo akho efiphele ngezinto zezwe uzipholishe zinkanyezi zokusa khiphayiswane empilweni yakho susa kungakholwa kuwe ukuthi indodana kankulunkulu yona ifika izo wena ungabonakalisa ubukhona bayo bonakalisa ujesu komakhelwane bakho nonke ninazinkanyezi zokusa njengomunye womlindi wakhe ukuthi ungibeke emboshongweni omunye wabo ngisho lokhu kulobu busuku indodana ezayo iyasondela ibonisa ukufika kwayo inkonzo encane anginike yona sasiyini isibonakaliso sokugcina sodoma na ngenkathi ingelosi ifulathela ithende futhi yasho ukuthi usara wenzani sasiyini isibonakaliso sokugcina ku-israyeli nasesodoma na sasiyini isibonakaliso sokugcina kumsamariya na yayingekanye nabo abezizwe abezizwe babengakaze bafundiswe manje nibe neminyaka izinkulungwane ezimbili yokufundisa yini indaba na imvula yamuva neyokuqala iyahlangana izinkanyezi zokusa zipholishwa ngegazi likajesu kristu ngizwe ohlelweni kulokhu kusa ndawondawo bengiyindawondawo ngidla noma ukuthize ngezwa o owesifazane waye nezinsimbi ezithize ayezishaya ningahle ukuba nikuzwile ngikholwa ukuthi bekuyithelevishini ngikuzwile ngikubonanga kodwa bekukhona uhlelo owesifazane owaye nezinsimbi ayeshaya kuzo oh izindawo ezincane ezehlukene babenakho ohlelweni futhi enye yayineringi ecace kakhulu wathi leyo yenziwa ngegazi lomuntu leyo nsimbi yayinjalo omfowethu uma kukhona noma yini ezoshaya ivangeli namhlanje igazi likajesu kristu elingeniswe ezinsimbini zevangeli ukukhalisa kukhanya kokufika kwendodana kankulunkulu bhekisisani inkonzo kamoya ongcwele ibhekisiseni namhlanje lapho isibuya ibandla belilokhu lehla kancane kancane ngenkathi ku-inguquko yokuqala kwakunguluther saba nenkulu kakhulu indawo ebanzi ukulungisiswa ngokukholwa ibandla kwafika lazamazama kwaseke kufika uWesley imvuselelo enkulu yesibili yalizamazamisa lehlela ekungcwelisweni ibandla liba ingcosana ngesibalo kakhulu ingcosana ngesibalo khona ke emva kwalokho kufika iPentecost ukubuyiselwa kweziphiwo okwakuzamazamisa phansi manje kwaba yinto encane nje njengesivivane sikhuphuka kodwa khona impela esikhathini sokuphela ngaphambi kokuba itshele kuvala phezulu lize esivivaneni kuthiwani ngaso na kuyini na khona ke ibandla ngempela lisengcosaneni ngesibalo njengoba kwenzeka emihleni yakanowa kuza kuba njalo kufikeni kwendoda nomuntu lapho imiphefumulo yisishiyagalombili yasindiswa khona ngamanzi manje ukufika kwendoda nomuntu kuyini na ibandla livela ekulungisisweni ukungcweliswa ubhaphathizo kamoya ongcwele futhi manje kokubili imvula yokuqala neyamuva iyangena futhi isondele eduze njengoba isandla sami siyithunzi siya ngokusondela siba mnyama siba mnyama siba mnyama futhi kuba yisandla nesithunzi kuyafana ibandla nazo zonke iziphiwo zalo zokumoya nezinkanyiso nokunye nokunye nezibonakaliso ezinkulu azinike ibandla ukuba lizibuke kukhona izwe phandle lapho umkhiwane uveze imiqumbe yawo kukhona kuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo zonke lezi ezinye izinto zibhalwe ngesandla odongeni ezweni kodwa nibona lezi zibonakaliso zivela imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kuse isikhashana izwe lingabe lisangibona lokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe lezi zibonakaliso ezinkulu zivela kuyini na umoya ebandleni ususandela kakhulu njengoJesu lize ibandla nomoya yakuhlangana ndawonye nokuvuka kuzofika izikanyiso zasekuseni o nina zikanyezi zokusa phindani nicuphe ialam lenu vukani futhi nigeze ubuso benu khipha ubusuku emehlweni akho futhi ukhanyise kusondela kwendodana kankulunkulu imigqa emide yokuphulukisa bifanele ngabe isihambile kudala izimangaliso nokusebenza kukankulunkulu sekube kukhulu kakhulu kunalokho kulobu busuku kuze kube lokho sekuyinto yasemuva ngoba sinemvula yokuqala neyamuva ndawonye yihora niyakukholwa na asikhothamise makhanda ethu
We are now at the end time.
Oh baba sezulini manje sisesikhathini sokuphela sisondela kulelo hora elikhulu lokufika kwendodana kaNkulunkulu. Oh uNkulunkulu kwangathi lezi zinkanyezi zokusa lapha zingahle zibe nokuhaqabala izinsuku ezimbalwa zicabanga ukuthi imvuselelo iyafa yilokho impela nje owathi kuyakwenzeka ubumnyama obuyisigayikayo kodwa inkanyezi yokusa iyobonakalisa ukukhanya onqobayo ngiyakumnika inkanyezi yokusa futhi ngiyakhuleka baba ukuthi uzovumela sonke sibe ngabanqobi kulobu busuku abanqobi bokungakholwa abanqobi banoma yini phakathi kwethu uqobo ukuze sizinqobe thina uqobo ukuze uKristu aphile kithi siphe umoya wakho kulobu busuku onkosi Gonge kushumayela nazo zonke izinto esizishoyo abaningi bebengamangala futhi bathi oh angazi ngikuzwile ukushumayela ngaphambili Nkosi ungakuvumeli kume kulokho kulobu busuku hlanganisa imvula yokuqala neyamuva imvula yokuqala imvula owayiletha emhlabeni ngezinsuku zakho wathi iyofika nemvula yamuva manje imvula yamuva isivele yehlile manje makungene imvula yokuqala osuvele ukwenzile ukukhombisa izibonakaliso zokuvuka
That you're the same yesterday today and forever in Christ's name I ask that amen
ukuthi unguye izolo namuhla naphakade egameni lika Christu ngiyakucela amen ngiyazi ukuthi lokho kukolapha kanzima futhi impothi tetewethu angimi lapha ngijabulela ukwenza lokho into kuphela engijabulelayo inhlanganyelo kamoya ongcwele nomoya wakho oyingxenye kamoya ongcwele uqonde emuva ngiyakuzwa Ake sicule iculo elincane khona manje angazi ukuthi ngenzeni asika wakhipha amakhadi omkhuleko angigazi ngibe nemigqa yalolo hlobo okwamanje ngiyakubamba ngifuna ukubizela ialtar ngabe khona umunye phakathi lapha oyisoni abangaphakamisa isandla sabo bathi mfuthi Branham ngiyisoni futhi ngifuna ukulunga noNkulunkulu ngaphambi kokufika kwenkosi Jesu ngikukhona oyedwa lapha na vele ophakamisa isandla sakho uthi ngikhulekela mfuthi Branham ngifuna ukwemukela uKristu njengomsindisi wami siye qembu elincinyenyana phakathi lapha kulobu busuku nje abantu abayikhulu noma amabili kumbe noma ngabe kuyini angazi behlezi phakathi lapha ngengomahlulelo mpofu wezixuku kodwa noma ngabe kuyini ngabe ukhona yedwa ungaba asidingi ukubizelwa ealtare okunozwelo uma ngempela konke ubaba ngiphe khona kuzoza futhi akekho ongeza uma ubaba wami engamdonsi ngakho nakho lapho khona uyakuzwa ukudonsa kanzima enhliziyweni yakho na ngikubuza njengomfowenu ongumkristu uma kunjalo sukuma ume ngezinyawo zakho bese uthi ngifuna ngikhulekele mfowethu Branham yiba ngizama ukubonisa ukukhanya kokufika kwendodana kaNkulunkulu ngikhuluma kini njengenceku yakhe ngiyakhuluma uma ngekho ngabe khona umhlobuki obengathi lapho ukhuleka mfowethu Branham ngikhumbule ukuthi ukuthi awupolishekile ngokwanele unezwe eliningi kakhulu kuwe ngakokuthi uNkulunkulu akakwazi ukuzibonakalisa yena uqobo ngawe wake wabonakala sengathi wabizelwa inkanyezi yokusa kodwa kade uphansi entethweni futhi kunezibani zakho zonke zinintuthu umoya ngcwele ungakhanya ubheke ngakuwe futhi nokho ufiphele kakhulu uhlala bese uthi ngikhathele kakhulu ngike ngaba semihlanganweni ngaphambili angazi ungumuntu olusizi kanjani pho igazi lika Jesu Christu malikeza umphefumulo wakho mngane ukuze ubonise ukukhanya kwendodana kaNkulunkulu abancane nabadala yenzani lokho nizokwenza na asikhothamise amakhanda ethu futhi umzuzwana nje asicule hubo
quietness of the spirit
Oh baba nkulunkulu ekuthuleni kuka moya hamba phezu kwezinhliziyo zethu
for those who doesn't know you
ngicela labo ungakwazi wena ukuba bazibandakanye nawe kulobu busuku njengezinkanyezi zokusa ngizocela wena manje baba ukuthi ungahle wazise abantu noma izihambi emasangweni ethu kulobu busuku ukuthi wena ulapha
This was ordained of you.
Lokhu kwamiselwa nguwe kulula kumuntu ukukhuluma into ethize kodwa uma uNkulunkulu engakusekeli akushoyo baba njengomose asendulo bazongikholwa kanjani na
And you give him a sign to perform and said this they
Futhi umnika isibonakaliso ukuba senze futhi wathi lokhu bazokwazi Futhi uSenguNkulunkulu nehora lokukhululwa seliseduze ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi abantu bazophuma eGibhithe lokomoya naseSodoma kwangathi sibonakalise sanikwa iSodoma njengoba wethembisa iSodoma ukuthi uzokwenza leso sibonakaliso phambi kwabo kulobu busuku ukuze kwaziwe ukuthi leli yiqiniso nehora seliseduze ngikunikela konke kuwe baba ngizinikela nalaba abangane bami abafowethu nodadewethu
As we fellowship together in Jesus' name. Amen.
Njengoba sihlanganyela ndawonye egameni lika Jesu. Amen.
I love you. Because he quiet now. We're calling on God to do.
Wonke umuntu akathule ngempela manje sibiza uNkulunkulu kuba enze ukuthize sengiyambona owesifazane omncane ngesinye isikhathi eBhayibhelini. Ubone uJesu eza ngaphesheya kolwandlekazi noma ichibi elincane futhi wathi uma ngingathinta ingubo yakhe ngizosinda. Wayekade enodaba lomopho isikhathi eside. Futhi wathi lowo ngumuntu ongcwele, leyo yindodana kaNkulunkulu, uma ngingathinta ingubo yayo ngizosinda. Wacindezela esicukwini waze wathinta ingubo yakhe. Waphenduka wayesethi, ubani ongithintile na? Akekho owayebonakala ekhomba, kodwa owesifazane omncane wayengakwazi ukuzifihla. UJesu wabuka emuva phakathi kwabantu. Wamtshela ukuthi umopho wakhe wawuphulukisiwe ngoba wayekholiwe. UNathanayeli wahamba futhi wathatha noma uFiliphu wahamba futhi wathola uNathanayeli futhi waminyusela lapho uJesu ayekhona futhi wathi kuye, beka umIsrayeli kungekho kohliso kuye. Wathi, Rabi, ungaze nini na? Wathi, ungakabizwa nguFiliphu ngekathi uphansi komuthi ngakubona ngosuku ngaphambili amamayela ayishumi nanhlanu ukuze ungeza intaba. Wathi, Rabi, uyindodana kaNkulunkulu. Ngenkathi eya eSamariya watshela usifazane emthonjeni ngamadoda akhe. Losifazane wathi, mnumzane, ufanele ukuba ngumprofethi, siyazi lapho uMesiya efika uzokwenza lokhu. Wathi, nginguye okhuluma nawe. Wahamba watshela amadoda emzini wathi, wozani nibone umuntu ongembulele izinto ezisenhliziyweni yami, akuyena yini uMesiya lona na? Impela kwakunguye. Manje wethembisa wathi, ningayi kwabezizwe. Manje akazange akwenze lokho phambi kwabezizwe, nebo sasihamba Anglo-Saxon babengabahedeni ngalezo zinsuku, kodwa manje sekufika isikhathi sethu, izinkanyiso zakusihlwa sezilapha. Mlinde, sikhathi senu sobusuku na, zikanyezi zokusa. Bangaki phakathi lapha ohluphekile abanenhliziyo into ethize eniyaziyo ukuthi uNkulunkulu kuphela oyokwazi ukuthi kwembulwa kanjani na, ukuthi ubungavele uphakamisa isandla sakho bese uthi, Nkulunkulu, mangithinte ingubo yakho. Mangithinte umphetho wengubo kaJesu Kristu, noma ngabe ukuphi, noma ngabe ungubani. Njengokwazi ngibona kuphela abantu ababili engibaziyo khona manje, futhi lowo ngumfowethu uPat Tyler nalowo mfo omncane lapha ovela, lowo ngumngane ovela emphakathini kamfowethu Pat enhla lapho ezethamelini. Yilokho kuphela engingakubona ngalesi sikhathi engaziyo ngaphandle uma ngibona udadewethu Wardrop lapha esikhashaneni esedlule ndawondawo. Udadewethu Hetty Wardrop ngimbonile ndawondawo esakhiweni, yebo, khona ezansi lapha. Ngokwazi kwami yilokho kuphela engikwaziyo phambi kwami. Khulekani. Ngabe iBhayibheli lethi manje, bukani, bengingama lapha futhi ngishumayele, nikuzwile lokho sonke isikhathi, kodwa iBhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku zokugcina ngaso lesi sikhathi ngaphambi kokufika kwenkosi ukuthi kuyoba khona umoya ofika emhlabeni umbozo enyameni yomuntu, umuntu njengoba kwakunjalo eSodoma, futhi bayokwazi ukwehlulela imicabango yengqondo njengoba leyo ngelosi yenza lapho, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma. Bangaki okuqondayo lokho na? Phakamisani izandla zenu nje ukuthi nikubambile, niyazi, yabo, kunjalo impela. Manje kwakungubani lowo na? Lowo kwakunguKristu kulowo muntu. Manje wayengumuntu, wayengesiwo umzimba moya, wayengesiyo inganekwane, wayengumuntu, udla inyama ephuza ubisi futhi udla isinkwa. Manje ngisuye lo muntu, kodwa umoya kaJesu Kristu ulapha, futhi ungaba yilowo muntu kumbe noma ngabe ubani amkhethile ukuba abe yilowo angasebenza ngaye. Ngizoyonqoba, azinqobe yena uqobo, anqobe imicabango yakhe uqobo, anqobe izwe, anqobe zonke izinto. Khona-ke ngiyakumnika inkanyezi yokuza ukuba ibonise ukukhanya, ukukhanya kuni na? Ukukhanya kwendodana esondelayo. Manje uma unobuthakathaka, ngabe iBhayibheli liyafundisa, ngizocela abalaba befundise ukuthi nani nonke, ngabe iBhayibheli liyakufundisa lokho. Kodwa manje uJesu Kristu ungumphristi wethu omkhulu ongathindwa umuzi wobuthakathaka bethu, ngabe iBhayibheli liya kusho lokho na wonke lowo obukholwayo lokho phakamisani izandla zenu ngabe kunjalo befundisi na manje uma engumpristo omkhulu ofanayo aye nguye ngalo ngathi umzimba wakhe wenyama kuphela osezi ngakwese kunenesi kaBaba uNkulunkulu kodwa umoya wakhe ulapha usebenza ebandleni lakhe uyakukholwa lokho na futhi ibandla inkanyezi yokusa ibonakalisa ukukhanya kwakhe manje ikhanya nini leyo nkanyezi na nje hayi ubusuku bonke emini nje ngaphambi nje kwemini lelo langa elisondelayo liveza lokho kukhanya manje akukaze kube khona kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje ngoba uJesu wathi akuyi kubakho kunjalo kodwa manje silapha manje makuthi uNkulunkulu osezulwini owalobalelizwi
Let the Son of God who died and rose.
Bakuthi ndenze nakaNkulunkulu eyafa yabuye yavuka nobukhona bayo obuhlala bukhona njalo makuthi lo mpristo omkhulu oyindedela kaNkulunkulu eze kimi futhi akhulume futhi asebenzise umzimba wami asebenzise izindebe zami ngoba izindebe kuphela anazo izenu nezami Yabo umzimba wakhe ungakwese kunene sikaNkulunkulu ngeke ubuye lapho lokho sekubuya sekuphelile kodwa umoya wakhe ulapha usebenza wathi mina ngikumvini nina ngabagatsha umvini awuthele isithelo unikeze ukuphila kuphela egatsheni kuba litshele isithelo manje liyothela uhlobo olufanayo lesithelo okungukuthi ukuphila kusemvinini futhi uma uJesu enguyezela namuhla naphakade kuzoveza lokho kuphila manje uma engumpristo omkhulu futhi ungathinta ingubo yakhe wena uthi oh ngikholwa ukuthi ngingamthinda ya ngiyakholwa manje akenzanga kanjalo ngekathi lapha lowo wesifazane wathi ingubo yakhe futhi waphenduka wayesimbiza ngabe kunjalo na uma engumpristo omkhulu ofanayo uzokwenza ngendlela efanayo uma uJesu enguye izolo nomhlala phakade manje khulekani makuthi uNkulunkulu wasezulwini ubaba wethu yasezulwini oyigugu anikeze futhi uma ezokwenza bangaki abazojabula ngakho futhi bamthande na phakamisa isandla sakho nje uthi Yebo sifanele sibe nento ethize angikaze bengishumayela nje busuku obumbalwa sizongena kulokhu ake ngisho lokhu kini bangane lenkonzo lapha izoqhubeka kodwa ukukhona ukuthize ukuthi amadoda engaziyo iyazi ukuthi leli iqiniso ukuthi into ethize yenzeke emavikini ambalwa edlule enkulu kakhulu ngeke ngisho ngiyisho ezethabelini kodwa kukhona indoda ehlezi lapha ekwaziyo khona lapha ukuthi sekuvele kwenziwe yebo kunjalo kuyiqiniso kukude le niyakhumbula ke ngathi ngifika kuqala nginitshela ukuthi ngikhuluma ukuthi yini eyofika na leyo nto yenzeka khona ke ngafika ngalitshela okunye lokho ukubona ukufihlakele kuyofika lokho akusho manje lokho kwenzekile manje ngiyanitshela lokho sekuvele kufikile kulinde ihora nje ngaphambi nje kokusa kosuku ngaliya kuzosondela bese kuthi ke ukuphela kuzoba khona kwangathi inkosi ingabusisa
I pray say oh high priest of God oh let
manje khulekani nethi oh mpristo omkhulu kaNkulunkulu oh makuthi go lapha ningaphakamisa amakhanda enu omzuzwana nje bengicabanga ukuthi bekuyilelo nenekazi ekugcineni yileli lelinenekazi lihlezi lapha likhulekele inkathazo elinayo okungukuvuvuka kwesicubo kunjalo angikwazi uNkulunkulu uyakwazi kodwa yilokho okukhulekelayo manje uzwa uxakile ngempela muzwa onomoya omnandi ngakuwe akunjalo na ungasukuma nje ume ngezinyawo zakho umzuzu nje na ngabe yiqiniso lelo engikushilo na kuyiqiniso lapha awume umzuzu nje kukhona okunye ngosifazane ngiyambona usibekelwe futhi ube kufa bekuphezu kwakhe Yebo wena uke waba semihlanganweni yami phambilini kwawino ngaleso sikhathi umdlambuza nomdlambuza wawusemaphasheni futhi ngakukhulekela futhi ngosuku lwesibili ngakhwehlela umdlambuza waphuma emlingeni wakho futhi ubuphilile kusukela lapho lowo nguyisho kanje inkosi Ngabe lezo zinto ziqiniso na nakho lapho okhona kulungile kulungile ningahlala phansi unakho ukucelile uNkulunkulu ukubusise iba nokukholwa nje kuNkulunkulu manje yini ebingenza lokho ngaphandle kukaJesu Kristu na
Here I see a little woman sitting right out here
lapha ngibona osifazana omncane ehlezi khona phandle lapha uyakhuleka ungumuntu onenhliziyo nomthwalo angimazi angazi noma uzokuthola noma cha yebo nanti igama lakhe igama lakhe ngunkosikazi Sandy ukholekele indodakazi yenenkathazo yengqondo uyakholwa ukuthi inkosi uJesu izomphulukisa lowo wesifazane na uma lelo kuyigama lakho nalokho kuyiqiniso sukuma ume ngezingayo zakho kholwa ngaye yonke inhliziyo yakho kulungile angimazi wesifazane ngikaze ngibone empilweni yami ngokwazi kwami kodwa noma yini eshiwo ngabe yiqiniso lelo nenikazi na uma kuyilo kulungile hamba uye ekhaya ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokunika isifiso sakho Even ukukholwa nje ungangabazi kholwa nansi indoda ihlezi khona ngapha iyakhuleka angiyazi angikaze ngiyibone empilweni yami kodwa lokho kukhanya kulengaphezu kwayo kukhona okwenzekile nje emzuzwaneni wokugcina indoda inomthwalo enhlizweni yayo inohlobo oluthile lwenkathazo yomgogodla emhlane wayo inenkathazo yamaphaphu futhi yona yebo ikhulekela futhi udaba lwengqondo indodakazi mnumzane Langva into efana naleyoko njelo mnumzane ima ngezinyawo zakho futhi ukwemukele egameni lenkosi uJesu uNkulunkulu okubusise mnumzane niyabona ukuthi kwenzekeni na kusukela kulo wesifazane kuya kuleyo ndoda bobabili bekhulekela into efana nayo lowo moyo omubi manje khumbula angikwazi ngiyakwazi mnumzane na qhabo anginazi nonke kunjalo kodwa niyabona ukuthi umoya ngcwele uyini lapha niyabo ukuthi lo develi ubezama kanjani ukuthola lokho kuxhumana noma kubhidlize kodwa umoya ngcwele wakukhithimisa khona lapho ngokushesha nje lapho ubonile ukuthi kwenzekani kuye ubambe into efanayo uma lokho kunjalo ubayidlisa isandla sakho kanjalo okokuqala indoda ibiziwe kulungile yilokho ke kanjani na angifundi umqondo wayo angiyazi kodwa yilokho impela okuyiqiniso angikwazi ukukhulukisa kodwa ungeke wafihla impilo yakho manje umoya ongcwele ulapha uyisiphiwo uma nizokholwa ngakho konke manje lapha ngibona owesifazane ehlezi khona phakathi lapha ekhuleka umzuzu nje ukukhanya kukamoya ongcwele leyo nsika yomlilo iphezu kwesifazane awu leyo yinto exakile She's got a burden on her heart. She's praying for another. Unomthwalo enhlizweni yakhe ukhulekela umunye wesifazane nalowo wesifazane unendoda engalaleli ayikhulekelayo uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke uzoba kahle. Owesifazane omncane ohlezi khona emuva lapha nekhanda lakhe likhotheme kunenkathazo yeso ayikhulekelayo uke waphulukiswa kanye ngaphambilini komunye wemihlangano yami he ngimbona emgqini omkhuleko uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaba nakho okucelayo emuva lapho wena ninikazi wena ukhathazeke nge kumayelana nomkhuleko indawo yomkhuleko iduku onalo libekwe phezulu lapha noma ulikhuphulele lapha futhi ufuna ukuhamba kusasa ufanele uhambe ngakho ufanele uthathe iduku lamaduku uwayise kulabo bantu obakhulekelayo uyakholwa ukuthi kuzophulukiswa na uma ukukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaba nakho amen kuyini na umoya ongcwele You believe me to be God. Uthwane ngawe na uyangikhole ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu inceku yakhe wena lapha ulele kulolu hlaka na bengingeke ngikuphulukise nenekazi.
You're seriously sick. Very sick, sicker than you've been told.
Ukula kanzima, ukula kakhulu kunoma utsheliwe. Kodwa uma ngizokutshela ukuthi yini inkathazo yakho noma ukuthi ikuphi ngabe kuzokubangela ukuba umkholo uNkulunkulu futhi umemukele njengomphulukisi wakho na yilelo themba kuphela unalo kungoKristu kusekazini lakho kunjalo ngokujulile futhi uma ngikutshela ukuthi ungubani uyakholwa ukuthi ngizokwazi ukuthi ubungubani ngomoya ongcwele na unokuxhumana noNkulunkulu uma ukukholwa inkosikazi Smith ungasukuma futhi uye ekhaya uyakukholwa na leyo nto iqiniswa kunjalo na khona ke sukuma ume ngezinyawo zakho ukubule umbhede wakho futhi uye ekhaya futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu uzokunika amandla uvuke lapho futhi uqukule umbhede wakho futhi uqhubekele ekhaya kukholwe
Are you believing on the Lord Jesus Christ?
uyakholelwa enkosini uJesu Kristu na.
Don't be afraid. He'll provide the strength of these.
Ungesabi, uzohlinzeka amandla okuqina uma ufanele ubathole basebenze kulokho abakulungile. Seniyakholwa manje nonke na, bangakikini phakathi lapha ofuna ukuphulukiswa njengamanje na, bangaki okholwayo ukuthi umoya ngcwele ulapha na, ngabe yilokho impela athi kuyoba njalo ngesikhathi sokuhlwa na? Kuyakuba ngokukhanya soboni yokukhanya na, umpristo omkhulu ofanayo ozempumalanga ukhanya entshonelanga, unkulunkulu ofanayo amandla afanayo, lindi isikhathi sini sobusuku kuna uzi kanyezi zokusa nonke nina eningamakholwa, phakamisani izandla zenu manje, beka izandla zakho kumunye oseduze kwakho, ake nginicaphunele amazwi akhe, ake nginitshele ukuthi wathini. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma ubani owasho lokho na, ofanayo olapha, ufanayo ozifakazisa yena uqobo. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bayakusinda. Zikhona yini ezinye izihlalo ezinamasondo, eminye imibhede eyizinhlaka, izinhlaka na, kukuphi na? Kulungile, bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Baba wethu wasezulwini, siletha lezi zethameli kuwe njengezinkanyezi zokusa ukubonisa ukukholwa kukaJesu Kristu washo ukuthi noma yini ubaba angibonisa yona, lokho ngiyakwenza. Babeka izandla phezu komunye nomunye lokholelwa ukuphulukiswa kwabo. Mabakhanye manje nje Nkosi, njengoba umoya ongcwele ukhanya futhi uzifakazisile lapha. Uyindodana ekhanya ezinkanyezini, kwangathi bangemukele ukukhanya kwamandla okuvuka kwenkosi uJesu futhi baphulukiswe njengamanje. Ngilahla konke ukugula kulesi sakhiwo ebukhoneni bukamoya ongcwele, ebukhoneni bengelosi kaNkulunkulu lapha manje. Ngilahla konke ukugula. Oh, nina bodevele, nizama ukubamba lezi zikanyezi zokusa, nizama ukuthumisela impilo yazo. Ziyavuka, zicolisa izibani zazo futhi zizilungisa, zizokhela ngokukholwa okusha, kwangathi zingavutha kukho konke ukugula, kwangathi kukhanya kungakhanya, kwangathi zingavuka futhi zikhanye futhi zilungise izibani zazo, zihlanze shimula ukuze kukhanya kobufakazi bokuvuka kukaKristu kukhanye kudlule. Sathane wehluliwe, udaluliwe ngani lapho noma bani onenoma yibuphi obujwelekile, ubuhlakani bomuntu obujwelekile ubeyokwazi ukuthi umuntu angeke akwenze lokho. Buthatha amandla kamoya ongcwele futhi leso yisithembiso sakhe, lelo yizwi lakhe, futhi kugcwalisile. Futhi wena wehluliwe Sathane, phuma egameni leNkosi uJesu, phuma kulabo babantu, kwangathi bangahamba futhi baphile. Ngokuba ngicela lokhu ukuba kube njalo egameni likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Niyakholelwa kuye na? Niyamemukela na? Niyakwemukela ukuphulukiswa kwenu na? Khona-ke ningalokothi nibe nobufakazi obuphikisayo. Yena impela umoya ongcwele owenza isithembiso, yena kanye uKristu owafayo, inkanyezi yokusa efanayo, insika yomlilo efanayo eyahola abantwana bako-Israyeli, yona efanayo eyasebenza ngoJesu ukuthi yabuyela kuNkulunkulu futhi yashaya uphawulu ngobumpumputhe, njengoba kuselokhu kungukukhanya okukhulu okwalandela abantwana bakwa-Israyeli endleleni yakhe eya edama. Into efanayo ilapha kulobu busuku, yenza ngemizimba yabantu, khona impela nje akwenzile ngemizimba yabantu, edla inyama nenyama ngosuku lwaseSodoma, futhi wathi kuya kuba njalo kufukeni kwendodana yomuntu. Lowo ngumoya ongcwele ulapha, memukele, ungowakho. Niyizinkanyezi zokusa, ningadakwa yizinto zezwe, ningaxoshwa yizinto ezincane ezenzekile. Gibelani ngaphezu kwalokho futhi nemukele uKristu kulobu busuku, futhi niphulukiswe nonke, ngininikela kuye egameni likaKristu njengoba ngiphendulela inkonzo kumelusi. UNkulunkulu akubusise mfowethu Williams. Amen.